Tolimon hediyankobe tedube taskaram sappo e jega bodande fulbe immorde Washington ko mi woni ciarno modumba ko ene wondi der silmaji chapanta tiaroji di e hino titode taskaram menon hande en kalan ko fati e batte smartphone jidin e dow jande sukabe limtol wobe wi'a dogol leyde hadude jangobe ben natidude e telephone ka ciudi jangirdi no beydo e der Afrique yoga e dem pellite no tuugi e wittoji holludi wonde di teknolojiji no weddintinna pay koy koy ka jande en jahan Abidjan taskoden ko holno janginobe ben woni e jippirde e alhali o ka lekolji ton ka tajere didabere en jahan Mauritanie yiden e hombo on anditi hawa makko kan ko kanko woni kodda sal kirdinowo ka mejaaje rendo notondirado amen Nouakchott jododi e makko on nanan jantore nde ka tajere dimmere dande fulbe wono wowiri non rogere diaspora jo finan taskaram o mi tolni on kadi mi wi on fofo e bismillah
jowlol sukabe
wittoji no holli wonde di smartphoneji no weddintinna jangobe ben ko dum addi hadugol telephoneji joma hakkillaaji ka ciudi jangirdi sukabe no layude e der lesde adunaru e der Afrika Togo Ghana Algeria Egypte wobbe no dira dum Misra Uganda e Congo no tawa e leyde tongude nadorgol telephone ka ciudi jangirdi wano Côte d'Ivoire hay si tawi gouvernement on jettali pellital ngendiwal ko yowiti e alhali o lekkolji goddi no jettude pehe ngam faddagol o bone wano holliri non nde jantore Amadou Diallo gila Abidjan
ide gadudal bawlende gal do wano dude heewde Abidjan no hawra chaadele yowondirde ko faybe ben yoboto kon telephone kudu Samuel ko jangido wa tarika e gandal leedi no heewi ko wulli toto welsindare jangana kube makobe sabu ewnor koy koy
bi on est confronté à ce genre de situation
kono wonir meden eden chaadele tentini ka jangana kube jandube ben sondo pay koy koy yaltine telephone jidi feewdo jangete simen nangidi be mum be wi akosa yombe woni darude dul no fallame
horebe dudangal kadi no wondi e den ande wotere be jetti pe kesse fi hadugol yobagol telephone kadudal Lois René goto e horebe ben no sappi ngakere ballal mabbe faybe ben
comme c'est la rentrée on a reçu des parents d'élèves
ka futta go hitande no men noddi tino mabbe faybe ben men hollibe ko men fawata on mo yirama telephone be joni hay jangana ku jomo ka suudu jega buru no jogo telephone ella on koy mabbe mabbe jonnay be be woni fide andi pay ko no tongana yobagol telephone ka jande
non c'est
ala jamadu wuriba horejo mojobere mawbe faybe kadudal attaqwa no miji ko horebe dudaden e jangina beben hani urtude ngannangol pay koy koy fino dum accira be holli be tawaka ko faybe be yobo tokon telephone kalekol
e ko faybe yata telephone kalekol tonkon ni on harimi tawaka mojana faybe ben pay kon kon ay ko yehi jangugo o jetti hakkelo makko wadi ka portable janno on jandre moto ki hare hakkima ko ala e ko jannete jono no sibe yahi ka telbe yahi ka jangol ton be telephone din kasul tinano haray majana taybe majana be yargo telephone ka jangata
wakilare horebe dudeden e jangina bebe fuddi battinde seeda seeda suka bebe no wattande yila e yo bagol telephone joni ka be jangata ton
mayna bor telephone be koldo foto be jabutu
inde mi adofta simi adde gam jangata o
Professeur Zamblé Ambroise Rendo Yankojo wittotodo jangina ka jabi hattirde Félix Ofoy Boigny Abidjan holli wonde sukabe ben si dumi ke fijirgol telephone hoykoy be heba e lorra suttugol tampinaygolbe ha bonna jande mabbe den finoy yo dudeden hunna latingol tongeden hino do fere makko den
la famille n'a pas quitté la maison avant de partir.
Ko be ngure ji ka pay koy koy wata ton so ay haka dudal hani be dugal dagol no accira. Ko be ngure ni di suka on fuddoto. Ko tombe hana bangina ne de lor raji wondude hu torgol telephone. Pay kambe be anda ikiri bona telephone mo be tambi hollo be ko fewndi aduna on fu.
Haran annintinay witto ngo jannay be ka jaabi hattirde Felix Ofoy Boigny yaltini kamayde hitande ujune didi e noga e tati holli wonde der Cote d'Ivoire embere noga e der temedere sukabe jogibe ewnor koykoy ka dudde no lorori suttugol tampinay golbe ittinabe ka wonkiji mabbe dun no battini e cellal haille sukabe hewbe e der Cote d'Ivoire. Amadou Diallo, VOA Fulfulde, Abidjan.
Ajarama Amadou Diallo e biol salndu ONU kipundu fi jande e pinal no wi'e UNESCO wittoji mbadadi e der Belgique, Espagne e Bretagne maundi no fellintini wonde hadugol teknolojiji ka cuudi jangirdi no beydande jangobe ben famu. Amerika do e biol witto wadango hitande ujune didi e nogas e go ko yata chapande jeedidi e go e der temederewel lekkolji gouvernement leydi ndin no yetti saria ngam ustugol gollitirgol smartphone ka cuudi jangirdi cukalwe pamaruy en heddoto e de tobbere nataden joni rogere mijo monemu
mijo mon emum
mijo mon emun
mijo mon emun.
Nultondirado VOA Fulfulde Abuja Muhammadu Abubakar lamdike hodiyankobe wurongon ko woni biol mabbe e alhali ustugol mambien tongugol nadorgol telephone hoy ka cuudi jangirdi e hino jabawol mabbe.
Interest jibirin amen amirin wadani min kam hadkibe du wadani mi ay dun hada ben horuke akillo mabbe do jande amin wi ni be fa'i yeso kam
Inda Umar Suleiman e zabrude e hadugo wardugo lenguru jangirde wadi min kori hakkilla min do jangirde de min kollitete
min inda Hawwa Usale shiya wadugo waya jangirde wadi min kori hakkilla do jande waddore mi
Yakubu Lawal dun hadi wardugo waya jangirde bibbe non walliti bibbe e fama jangirde.
Inde am Ahmed Haruna Jibrin Abuja jabrude dum hoshi do haduki sukabe wadduki lenguru der jangirde du wadi lenguru no dondugi ata ende wondi kuje dudde kado sukabe janguki be gare kalaruki kuje de kandayi de be gade ka nodduki o be nodda o der lenguru ay suka handay mo dibbe hollita mo nodda otto mo nodda otto ko onodda mo otto otto nodda mo ay dum handay o suka famaru ay hakkilu mako so atako to jangirde atawai mo dibbe jangina atawta mo watti hakkilu mo winda ko mo janga ko mo hakkini mo nana ko mo dibbe otto yi atamo hollita mo mo janga mo henya mo harmo hoshadun harmo daro mo wada jumurara mu janga dum wallamo to handayi dum ala sukabe wada ka wadduki e lenguru der jangirde suka e ma ha e mata e mayno e ma atoy ha e mabbe ganna ma atabe gida dum
mi woni Suleiman Adamu a gaskiya e mi kokki autalo hore e majjum gaskiya mu hada be ya duki yimbe gibe kala ka fijo e mi e kuma haduki lenguru ya jangirde min le min kokki
e nokkuje jangirde Burkina do ko buri fu wadu fadde jande fuddude na wodi ko wete reglement intere dum wonno ko mila mila ko hani wadede heba jande ne yaara no hani nokku Allah fu so dum warina dum jangi fuddum wonno ko fuddirte nelle jangobe hollete waddude challalol ko wete portable e suudu jangude do na hada nelle jango fu ngado dum so yiama o tetete ma so wurtini dum heba gollitira so yama jabete wobbe na waye wadede lebbi hokkite wobbe na sale hokkitede wobbe men na sabo sarabe nodde nokku jande ton fa kumpite dum wana ko watte don na dum waye nafude jande ne sabu na waye adude dum tewta goddo fereji ko jangno jami tawe an a horema anda jonnon sukabe ko buri heewde e mabbe fu horama tawe so be ngaddi dum ekkol do fu ko kujje de nafata be gonna be ndara
joni jabboden kodo dande fulbe
kodo dande fulbe
kodo men hande ko Hamadun Diko ko kanko ardi dudal maungal al huda wonugal Wagadougou dum ko der Burkina Faso ko Karim Bahadjo yewtidi makko
Dr. Hamadou Diko wiwa fulfulde ti fofo modon sanen ko jamna fa jabo don dum mona jamde de ko hande min jotti dande modon ko habbudu dum mona jogade telfi jende kewde ka la loi o hojama na men anna salle la loi hojam Burkina Faso na hojaka on jangino ya won ko annan don tayti
loi pay pay hojaka hono e dow hadugol fefe jonnon jonga e halaji ni gon don jonnon sino nokkuji godde kay to heewi par exemple leede arabe leede tuba kube no wodi leede ko jude luwaji so reifa suko wari fa ya ekolfu dambugal jangirde don yoppata telefone mudu naddata ekol gol fe ger goddo ka jaati so ni wo joomu woofi nadde telefone mudu de yida e mudum foy anka yoban jobdi mawdi ko donc tonga dum wala fejirde jonnon Burkina do dum hewtay non tafon ko
dum hewtay tay de le ecolaji di ka fu wana banar modi li reglementaire do
on ecolaji din ko buri hewdu fu ata na jogi loi faysi jogi da telephone no kanda gollirde e mudu jonnon jonka ecolaji anka di laamu jeyadi fu atawan ecol fu na jogi anka mbaaki mudum feere higo wala me ko buri hasade ka fu faysi suka ben kada ka wardude e telfi ko buri hasade wakkati jande wudi denka nakkat e gollirde telfidin
de do mon ko wodi na anon milo modo suka be kade na suka be takade tawre di telfi
go ko fu hono telephone e horem handen laate ke hunde de yimbe bawa kariya mutu na jogi faydaaji kewdi ko bona wodi torraaji dum ena faydaaji mudum buri hewde jonnon so gonga Allah suko pamaro ko dum torrata na buri ko dum nafatatu ndelle sabe dum wadi hono anka jangirde pamare lihije de so gonga min hore mi do wundi e do wiide telfina kaani hadede ton di neddo wa hadude goddo telfol wuram koy mi hono to jangete pay don kay mi do wundi e wiibe anka telfon la haani hadede sabo nen andi tiri tesorifa neddo joge telfol wakati gomma do wa fay dara do mudum calmina dum tay mata yalla yottake feego
dala jangde le de ka mbida ton kan way hadede de to de kan na bawi sawrede sedana
jande jillehiji ndago jonga ko mbiyete ne français de primaire fa yotto secondaire fuf suka ben so go min ka le yi ande am nakani hadede wardude telfi jangirde fes ko mbiden dum ne reifa suko uddit telephone fu fay mawdo reifa uddit telephone wayno hakkilo fu do telephone do woni hetti nanta ko goddo de halda nananta e delle hono hadede dum le cuudi famare de mido wonde dum cuudi towdi seeda de don no investeji waawata wiede hadete feefeede na hanta e wakkati jangino naati na hokka nanka windande mudum de ka na hanta e telfi na mbuddi suko ko janginete dundu na seedi sabno wodi ko janginete hanne goddum kay so na internet jogida jaata waawa fay jukkude jangino on walla na wodi jandeji goddi tawon hono hisaaji en dum e bandum en denka telephone na tilsi hono den windande ka fu jom no way accede gollira mais ko buri wodde ka tayna dum jogana luwani telephone tanade le suudu jangirdu soni wana wotilsu faata e jangino on horem wi on garde sabu hande windande meden handen de na tilsi ngollitiron telfoji
de sa suka saloken halaji de jangino be kali dum mona mi debe tabe ngada telfi le cuudi jangirde soni telfo gon tetama yoppe fa vacances de hokkitena ne hani wadede milu mon sabu goddo ka telfo mudum tetete sona ekol bari fu hokkitataake
ko buri hande saraabi suko on kaani noddede kolle minan ya leetom jangirde amen don dum e dum won ko men kadi me ina suko modon jabay dum ndelle ndari no gadono to suko modo me hon hoyde telefone on resat e jungom fa jande warto de hokkita joom kay dum kay wallahi min kay mido sikka dum kay no wilti haddi
den mi le Burkina Faso haani hoygon la loi on yo planite
kanjum min kay leyi yande am nokku fu no watta de tawe suka ben mbuddine gollirde telfi kadoji dum o jande nokku fu ko way hojede de dum laato fu no haani me jonno jonga ta yimbe njaltina luwa jordo hono hadude feefeyi sabu ko mbimi dum ni no telefone jangirdi o dum mina jaati e le duubi garodi ko mi den goni milade no watta de tay sukaabe hayebe hewtube suudu nay burdu tanga wadobe recherche ji wito di be tay o lieu de tay telfi dido njogi na wodi telfi gommade on tablet biete atan leeton programmeji kala ko njeydo jangudo fune jippine leeton donc su kon so hebi dum fu kanjum gollirata jande mudu tay wala WhatsApp wala Facebook wala ko honto to bi adam dum fu wala ton
leedon sara ben awdi ko kani wadde kambo duna
e sara ben kani wadde ko heewi jaati normalement ko wadete ka fudu kam e kani fuddirede jaati e goka ta neddo heño e sodande bium telephone e dide be ngeldu so a tilsi a sodnan dum fu tindina dum kolla dum won nafa telephone on ngonginaatu rento e ko telephone on torrata jango wodu fu tindina dum fa hande so ni telephone na hada to jangata ton fu boddoda ko hada dum gon donc tindingo ngol e dowtirde joom e janginde dum no jogoroto hore men no jogoroto telephone on e dum hunde tilsunde do sara ko
docteur hamadam dikko vi wa fulfulde ti fofo modon sanen
nati a modon fu en jettam
dande fulbe wonudon e hedaade e do VOA fulfulde VOA fulfulde no hede e do radioji duududi e der gure kewude mijo am no yaha e demdangal radioji gollidi di VOA dande America si tawi hidon faala feingol taskaram o ka radio mon jokkondire e VOA men ballan on kebon yewtere de yontere kala e hore neware ko yo saido natanten tajere didabere dande fulbe e hino tobbe habbiide en ka tajere didabere ngurdam fulbe nawran en hande Moritani ko dasal suka kirdinowo ka mejaaje rendo yewtan en ko holno o ardi e gal metial tagal dum daroden labbe ndaren pirinti Amadou Balde nyenyowo e hore pore no wi'e e faransire art plastique metial gal duda fota e der futa en nanan ko welimo e mum
golle den ko fuddi ko law bay kaka école fuddi wadde dessin o tay sondo mi dessiner men boray kayeji di men dessina
rogere diaspora no yewta hande fi kono faransi e der afrique ron gandi tiad felliti tadjugol jokkondiral mum e faransi to bangal kono no hasi ka senegal kadi jokkadon
ngurdang fulbe
adoroden Moritani hande siko a wangotodo e do mejaajerendo Facebook TikTok wala YouTube no hasi nde haurondira e mbodoji ko dasal o suka Moritani najo no darjiri jalnika e kirdino o inni o moyeli nde metchal makongal wona tintorgal leydi makko Moritani Ahmad Diop nultondirado VOA fulfulde Nouakchott jododi e makko e hino jantore nde o neldi mende
Maro bendefti miminyamani hako bendefti miminyamani
jalnika ko hunde andanonde e der ndulbe e o saha kadi o fonno chonche joktimo ummande hesere ha wodi hertoribe dum koddo sal ko hodere lollunde hen tawdo jalnika dum sabinde ummani dum sattane
famiya fecere gundi way adu wodi ko naturel de ngarami hen wal de pelitinde waddi dum wal wottude jalnude yimbe soxlaani miijoji kewdi parce que ko gonna yam di naturel haa runtan daali non din findina me kam community wala jallundi yimbe min ko non jibne raabe go hen jibtina
Amadou Samba Dembélé ko windi yanke chonchi yanke in artane en jalnika de rendu fulbe
mawmin den bare jalnile den talta wana wan man show kadi den ko bi bare jalnil fof en jogi imanda ene findina ene jangina ene hebla ene nehani ene yanna horbe den jimanno dingaral ko wayno mogoni bi biya kumbam kumbam ar bodu suutu ala ala woto suutu hayla ala mam nyaago ala ala woto suutu en worno kadi hali fi gele mucce ko sakiri go wadi pinal gongal nasi meden ko wayno pinal arabe be yimbi jani senko be badde hen jalnil yimo wodi badde hen jalnil yoru joni kadi ala jimaral ne habbanno montore koygal u yobadi koygal koko yahata montore koko yahata don baade jalkide pininatu
koddal e der jalniko mum ala ko fondi leydi Mauritani e demgal pular
woni hen no biratni mi ganda Mauritani se pomsi Mauritani wodani e min nak miro wa yidde yimbe fof miro wa yidde leydeel fof mi ko leydam burantami en way waat fof donc voilà e ko ci dam kalam kiti ba somi hebi to kemi do wal so yimbe en ci cameras de socio ko alle dam kalam parce que hen ci binaam gi plar jibinaam ko hen gandu donc nak su neddi yi hayidi kam e leñol mbaada wonde fuf mam andin ma min ko kam holon e hol dem gal mo kalam e hasina andan dem galam e sey andudam andin dem galam parce que sa andi kam a andat dem galam ko sa su neddi wi code ko mbaada wonde fuf ganda code kam ko pullo ci alat ko pular voilà
code sal lati mo hodere del ñore kala nokku kajjata jam ko golotodo e fedene wona laamu yankore pam ina setto e den jillumum
mi hewani yeb TikTok na fi so ala kon mi ummi do njami leedi do farese halataaki pular halataaki nde initiimi ko mi murtanaaji jom adi namdaade do you know code sal mi wow oh non ko star mode mbiltini kad mbiltini mo
dum ko yeru jalnika koddasal
wasani le wase ma fam
amadou job nokshot mauritanie vo afrique
a jarama amadou job joni jahen labbe hakkundere fouta diallo ala hajji amadou balde ko suka gaynudo jande himo subi metchal nyenye pore no dire dum art plastique faransire metchal gal duda yi ede e der fouta nultondirado vo fulfulde labbe ummu keso diallo yahi kasudu gollirdu o nyenyo
wano di portrait di on don tinude do ko defi molonado parce que si goddo yobbi ma do milliard a dessina ni ma photo ko no tawi nandale ma ko reza na pat sens
pending e pirinti ko dum o wadi metche makko alaji amadou balde sifani lanko honno fuddori ha o dumi e gal metchel
golle den ko fuddi ko law bay kaka école mi fuddi wadde dessin o seeda tay sondo mi dessina e men boray kay jidi men dessina yo atti kadi no do don tingi wada dessin di ko croquis ka tableau ko non ardi ha mi batti mo be no daka do kambe ekiti lan tigi tigi peinture on holli lanko honno pinceau de bord te holli lanko honno dessinette ko jungo mabbe mi jangi
o so kamo dubi chapande tati e jowi no rewa e di pirinti makko wara sifaji certudi gila yewtugol fi tarika hay alhaliji ngurdan feundidi
do wobbe na yarde wada commande tableau wana portrait on ko dum do buri heewde ma dum paysage wada na horema ma dum ideji go mi wadi no kadi goddi go dimi yeyi wana sur l'immigration clandestine ko faybe woni jedde laade yaha kamayo sifa dum don ma dum odo ko fi corruption odo sifi do donc ko sifa din ideji donc yanna plein gon tigi miji to wada arna ko goddo landima
pirinti wona ko jali hande e der gurdan fulbe gine wure yoga yimbe no itta ella e mum kono amadou balde no mari miijo certungo e dum
pay kuma fayda sayi mo dessiner ka kaye ko watta kon le plus souvent ko pigol ay ne koy puydango jokki wala jangude min kadi kono mi feciri école primaire mo ben doa famude dum kadi ko hakkilni sa yi pay kun tunno chati fi desingol anduma mari hakkil donc wallito mo e den don bangel le plus souvent on tigi e bay udital le der mudum o folay e der mudum donc dum wona puyndan parce que hande min ko e hore dum do mi woni fe inde kono asama kala na fe nande wona puyndan kadi are jokkaybe wallito mo e der mudum don ko hakkil mo
sa yi jigo amadou balde no wada kadi maginagu walla teater nabi dugol no mecce dudude ngam kebude ngurdan mak o suka noddi ardibe suudu martaba leydi gine tambitagol ngam metche pirinti heba polgal
enen do si innama culture directement ko wano musique jama on mijeto fimo si affaire day golle fayda harayno yeggita no ada o se gompla ko fendo do tigi haray mi fewtata autorité ji din kambe haani wallitaade heba na men cadre kamen en artiste peintre be men waawata tumbondirde men weebita golle ko me woni wadde ko dum waawa mem développeur de tourisme on kam den harasibe ari no wodi ga inna voisin boutique d'art katawata dun do no werta harasibe ari be wa sodude madum e exposition dun don ko kambe autorité ji ni marbe dem fere do wawata e wadande on cadre donc artiste be wawata exprimude talam mabbe
umuke so diallo vewa fulfulde labi
hidon jokki hedagol dande fulbe e do vewa fulfulde hidon kedo men nokkeli fof e adunaru mede weltori jikkede fawdon e do amen mi yetti Mohamed Aliou Yakuba Sanusi Abdoulaye Maigari Mathiou do Poulaku Aboubakar Manadia Sherif Ba Ousmane Mokobe ko non o windiri ka WhatsApp ton Ousmane Mali e Julde Aboubakar jodi do Benin me weltori bataki mon ka messenger e WhatsApp.
Diaspora,
diaspora,
diaspora.
Duubi capanɗe jeetati eɓe yettude bone mo konu Faransi waɗuno warugol tira yerɓe ko ɓen woni Afrique naaɓe piramɓe no Faransi hettira ndimaku mum. Emmanuel Macron hoorejo Faransi qirritike e alkamisa ñande 28 lewru sappo e go'o aɓuru wonde ko wargo konu Faransi waɗi e nde d'accorde konu caroy nokkure takko Dakar lamorgo Sénégal. Yoro Mangara no arta e nde toɓɓere.
Sollotoɓe umminoɓe Afrique jeehi balloyi France fawtude koyngal ngal Allemagne yaɓɓuno e becce mumen ne mbiye tirailleur sénégalais ɓeɗon hewɓe maɓɓe no ɓe garti ɓe mbara to camp biyeteɗo Thiaroye gonɗo Sénégal ñande goo lewru e hitande 1944. Ɗum ɗon noon ha joni yejjitaka hikka France nildi letter wi président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye min jaɓi joni France koko warnoɓe ɓe pelluɓe ɓe maayi kamɓe fof hande goo France jaɓi ko waɗi ko. Professeur histoire oɗo biyeteɗo Ibrahima Thioupe ɓuyi hen windude janguinowo ko wiyete ko histoire woni ko siftinta yimɓeɓe ko wodno kanko ardino duɗal mangal wiyetengal Université Cheikh Anta Diop to Dakar.
La France officielle a voulu en faire une mutinerie.
Laamu France jogitino ɗum murtal du kuliyanko yettori doole kuliyankako kadi kono darande jama on faamo militant ɓe ɓen lundi ɗum jama on seerali kippirgol haa ko neɓa ko. Emmanuel Macron sakkitori qirritagol wonde ko warngo tigi waɗuno caaru
fini par admettre qu'il y a eu un massacre à Thiaroye, donc on a une convergence au moins sur
joni bete yewtereji ɗin feppodiri kono noon ana woodi ko heddi fayi ko faati e sokola
du point de vue de la mémoire.
Joni noon heddi ko so tawi maɓɓe ñawdu ɓe joɓa ɓe ɓe ganduɗa kamɓe taniraɓe mumen mbara hen ɓe ko babiraɓe mumen oyi ɗum ɗon noon ko hare kadi ko matan yimɓe kaɓe haɓe totte ko ganduɗa ko kamɓe jeeyi.
Il faut comprendre qu'on a là plusieurs dimensions, c'est une histoire assez complexe. D'abord, il y a
anditen non ko tari ka mettudo famude ko adi fof ngeddiji din fotata hakunde soldats be Faransina be ben e tirayer be ben dum fof ko toppe sattude famude wondude alhali sharia ma dum wure nyaawore
juridique voire même judiciaire. Le combat des ayants droit des descendants de ces tirailleurs
et kadinon jipiro e wakilare bibbe fa e taniraabe tirailleurs bebe no aradunu de Faransi yo waylu darande mum ma noto sariya ka ciudi nyaawirdi nganto tugol tirailleurs bebe
dommager les tirailleurs.
VOA Fulful de Paris Yoro Mangara.
A jarama Yoro Mangara mido inna on jofi timmi taskara men on hande komi woni ciarno mo Dumba hewtinanɗo on daande fulɓe immorde Washington. Mi jarni Abdourahmane Dia Lionel Gahima e wallitiɓe lam fop no o taskaram hewtira on nde yontere ɗo. Mi jarni kadi nultodiraɓe VOA Fulfulde fof Amadou Diallo, Karim Bahadjo, Mohamedou Aboubakar, Oumou Kesso, Amadou Diop e Yoro Mangara. Eɗen hokkidiri aadi e yontere arore si Allah jaɓi. Miɗo yelani on jam nokku kala ka gonɗon e adunaru ndu. On jarama. Mi accidi on e ngol gimol iwrangol en Ghana ko Aisha Ghana yimigol yettore pulaar.